Wish I got what gold go. Wish I got what gold kaya. Wish I got what gold go. Wish I got what gold kaya. Eswaya uyinkondlo, uqeswayo uyinkondlo ekhaya. Eswaya uyinkondlo, uqeswayo uyinkondlo ekhaya. Dingane uyinkondlo, dingane wayinkondlo ekhaya. Dingane uyinkondlo, dingane wayinkondlo ekhaya. Wish I got wayinkondlo. Wish I got wayinkondlo ekhaya. Wish I got wayinkondlo. Wish I got wayinkondlo ekhaya. Dingane uyinkondlo. Dingane wayinkondlo kwabo. Dingane wayinkondlo. Dingane uyinkondlo kwabo. Qeswayo uyinkondlo. Uqeswayo. Wish I got one.